Randu.
Hali mbaya hatuelewi, tunaisaka dodo. Tulipo mwakukaza, tukaikaza roro. And if you didn't know, now I wanna let you know, no. Wani be the best, I want it so. Inaonekana wali dhani tumekwama, tulikuwa slow. It's about time we gotta go.
Mwami watu pishe.
Need more than one day, Monday, back a Sunday, take a pay. You wanna see? Get the f*** out of my way, I'm out here, yeah. Pull up my smile and come get the girl. You know they're gonna wally, then it told me, Kwama, Tuli, Kwa, slow. It's about time, and I'm gone.
Why I'm here, what you be shit? Be shit. Tuko nyuki, tuko mishe.
Nipite dhiki linijue thamani ya vingi. Libidi kuchukiza wengi kufanya nachopenda mimi. Libidi minijamini from the mud. Yeah, paka ni ngai kibishi. Kuna siya sauti akilini na nambia, go get it, mana shida zizoeleki. Bibopa napata pesa na watu sheki. Mwara kufosimishe tu upate tawe pesi. Kikubwa kupambana pups ni abule so sio kesi. Domana uwezi kuta na play fair when I'm fighting for worse mind. Sitaji ata kusema wanipishe when it's my turn. Nazingatia mishari nsipoteze ata dakika kwenye time. I did every single
Mami,
day.
Mami, watu pishe.
Pishe.
Tuko nyuki, tuko mishe.
Pishe.
Mami, watu pishe.
Pishe.
Tuko nyuki, tuko mishe.
Tulize wani kores, I never settle for less. Kama haina fight and I catch and I'm on to the next. Na Soviet pest, kama vile unavokopi una pest. That's the same thing, kio na force unyama we best, amini. Ni goosebumps, wakisikezi vocal bruv. Ata kwa boom bap, tateka ili soko na. I'm here to stay, ata kama napita msoto. So ata mkikunja nja zote, tapita chocho bruv. Unyonge marufuku, kipimo cha kazi bidi, so na kaza mbupu. Chuma ntabaki kwa bola, ata nikio na kutu. Wakini kosa ni cheki DM kwa duku duku.
Mami watu pishe.
Pishe.
Tuko nyuki, tuko mishe.
Pishe.
Mami watu pishe.
Pishe.
Tuko nyuki, tuko mishe.
Pishe.
Yeah. Mama anataka bima, baby need some diona. Mina ataka kuvimba na vyote vinataka doso. I been on a grind on the lolo. Buni mbinu za kuflipe milo niwe fomo. For the people mbao nkiwa nipo ama sipo. Aruhusu waongo wango na wambea wakiongea wanyoshe. Shout out to the people anaopenda panilipo. Anaokesha wakiomba mchizi kamo nsipote. Iwe padri ama she, we kijana au mzee. Ukisikia hii na weka ujue na kuombea. Na kama kuna mtu special anayejua kuna nini. Kesho kuna njia kwenye hii dunia ntapotea. 6 6